Waliwo be bakugamba baby nze kyemmanyi bye bikuziba amaaso tokyampulira tokyannesiga laba ogitaddemu ebikwaso abogedde bogedde bingi bagala tukyawagane balaba bubi betuba babiri basaba twawukane yoga ate nze nkwekutte n'omutima mulwadde gwatonesudde girl I know yes I know you know girl I miss you every day
kapwamini na kudata omutima mulye yo bwedo sula kama mjana kama mbua oh oh oh
oh
kapwamini na kudata omutima mulye yo bwedo sula kama mjana kama mbua oh 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 oh
nyabo nze tombo nyabo nyan amazima nze sakwa gala kumbonyabonya tia mukwano nyabolaba nze tombo nyabonya amazima nze sakwa gala kumbonyabonya ogana buli chenkuwa mu mutima mulungi songo mukwano kweni nanze choli mungi eno mukwano kwango twala sinsonga ngato mukwano kwenkuwa gwetego sangika nyabonze tombo nyabonya amazima nze sakwa gala kumbonyabonya tia mukwano nyabolaba nze tombo nyabonya amazima nze sakwa gala kumbonyabonya
Kusiga kakapani njagala kubela nawe njagala kusula nawe laba tete kanya kikita nyobulamu nange bela wajisosa yuse kubulamu wange njagala kutwale wango fuke mchala wange mami puliriza osangula maziga dange na uliriza bigamba kwe mchala wange
na kwa mini na kudata omutima mulye yo bwedo sula kama mjana kama mbua
gala tuchawagane babu bibe tubabiri basaba
tawukane
yeah yogate zikikute no mutima mulwadde gwatonesude
girl I know you so good girl I miss you every day
Yeah.